yako ukinipa nasaza nasaza nikiumwa wewe ndo sipitali we peke yako ndo ninaye kuwaza kuwaza na penzi lisha kuwa ngari ngari sipo kuna silale kama mekosa godoro leo silali baby talala tumoro penzi kibatari ndani ya giza totoro kibuyu changu mganga babu na soro na penzi letu tani yani hali na shida anavu nichize
Linanizidia
sio tena chapati mimi nalishwa vibagia
hani nakupenda mara mia chunga marafiki hao ndo maharamia na iona pepo ingali niko duniani dhambi zako zote nazibeba mabegani holo lufe chine baby wa upani mimi niko na wewe mwengine wakazi gani na penzi letu tam yani halina shida anavonichezesha makida na dekeza nshazoya kwangu mikawaida ni mpenzi lakini pia mwengine